Isaiah 39 verse 1. Ngaleso sikhathi uMerodaki Bhaladani indodana kaBhaladani inkosi yaseBhabheli wathuma abanezincwadi nesipho kuHezekiya lapho ezwile ukuthi kade egula kepha usesimamile. Verse 2. UHezekiya wathokoza ngabo wababonisa indle ngcebo yakhe isiliva negolide namakha namafutha amahle na yonke indle zikhali zakhe nakho konke okwafunyanwa engcebeni yakhe akubangakho nto endlini yakhe nasembusweni wakhe wonke uHezekiya angababonisanga yona. Verse 3. Wayesefika u-Isaya umprofethi enkosini uHezekiya wathi kuye, "Batheni labo bantu? Beze kuwe bevelaphi na?" Wathi uHezekiya, "Bavela ezweni elikude, iBhabhele, beze kimi." Verse 4. Wayesethi, "Baboneni endlini yakho na?" UHezekiya wathi, "Babone konke okusendlini yami, akukho nto phakathi kwengcebo yami engingababonisanga yona." Verse 5. U-Isaya wathi kuHezekiya, "Yizwa izwi likaJehova sebawuti." Verse 6. "Bheka izinsuku ziyeza, lapho konke okusendlini yakho nalokho oyihlo abakubekelele khona kuze kube namuhla kuyakuyiswa eBhabheli. Akuyukusala lutho, usho uJehova." Verse 7. "Nasemadodaneni akho ayakuphuma kuwe. Oyakuwazala bayakuwathatha abe izinceku endlini yobukhosi yenkosi yaseBhabhele." Verse 8. Wayesethi uHezekiya ku-Isaya, "Lihle izwi likaJehova olukhulumileyo." Wathi futhi, "Ngokuba kuyakuba khona ukuthula nokulondeka emihleni yami."